tulikuwa tunasema kuhusu venye like watu wa Uber wanakinapingi kinapingi watu.
Alikuwa anakupea heads up.
Alikuwa anakupea just in case.
Just in case useme siku kona tu mbaya. Useme siku kuambia.
Alafu tulikuwa tunasema like kuhusu venye guys wana complaining kuhusu like their wives and what not. Alafu akamalizia na the problem with women is that they are
true.
Yeah, but that's it.
They
that's
are a liability, an unnecessary liability that men can't live without. So like as much as Mubaba anasema kama kibe. Yeah, nitataka kuhusu wanawake left.
Yes.
But afterwards ataenda aambie kabebe zeni aje. Eh.
So men will always talk like in deep down.
Look for women.
Mtu yuko na post yanga at you I don't talk to girls. Yes, I'm elevia thighs.
Real.
Si unaona?
Real, you are termina.
One thing about men, we are all liars. Yes, Simwata, please. Simwata, I'm begging you. Please.
Simwata, usimanga kweli.
We don't lie.
Yeah.
Mina yuko.
Yeah.
Respect.
Huni ya wata wako dressed for the office. Hey, you clean. Kitu tu imenichekesha hapa kwa fiti yako ni socks.
Uraje Euclid, he will never match socks na anything. Atavaa suti. I know hivi socks amevaa Tasmanian devil.
Match socks alafu. Ba watu wa. Eh, hizo ni gani? Si unaona? See you have happy socks.
Mizote.
Like mtu amevaa suti.
Yeah. What did you? What did you?
Smart. Alafu unaangalia unachungulia tu socks. Ni tu Merry Christmas.
Ujana.
Nafaa
ku break out my pink socks, my yellow socks. Zimetulia tu. Yukiludu shtu anazo daily.
Nini?
Leo nimevaa nguo socks. Sijapaka mguu mafuta.
All the socks I own are happy socks.
See, I know because you buy them with you.
Bas, sinanga ingine.
Ni ukamba.
Ai.
Hizo socks nakaanga vizuri.
Hi guys.
Okay, oops, scratch that. Tuanze.
Victoria here. Or Mawia. Yenye mnajua.
Mawia.
Winyezi.
Winyezi, anti.
Anti.
Eh, kapa na Euclid. Sim Sim.
Sim Sim ni nani?
Correction, squinje.
Ngekubali tu Sim Sim by the way.
That HBC. He's so lazy. Okay, Euclid.
Na Ted, na Lenny.
Hi guys, I'm Lenny.
Sayadai.
Si uji introduce basi, utahedit yote. Ji introduce.
Unasemanga...
The part that we said edit.
Okay, we are sorry. We are sorry. Edit you.
I'll edit that part out.
Yeah. Wow, whose phone is that?
Wow. Mimi anani?
Wow. It's not so much as, oh, I think it's one of
Nia wenyewe. Oh guys. Which is enough required. Eh, how has being back to school?
Eh, kwanza niko na shida nayo Jesus.
How is back to school? Shule zenu ziko na mafresh wanakaa aje?
Awe kwe.
Mzee.
Mwana anafungua shule kabla Christmas. Ndio ni.
Anafungua pale December 23rd.
Manze, ati ndio ati smota naingia shule.
Eventually tutaingia shule. Kama shule itakuingia.
Eh.
That is so wrong. That is so wrong.
What in the
hey.
Hey.
But I knew it was intentional, to be honest.
Wiki zenu zilikuwa aje?
Singetuanzia na yako.
Na wauliza ndio kwanza nikumbuke vitu nilikuwa nafaa kuambia. Like nilikuwa na outline kwa mat.
Without to promise wigs we mazi. Where are wigs?
I'm kunizi mind.
Nilikukumbusha kwa guy mungu
wangu. Wongo, lisema we will find you and we will wear your wigs.
Is that not a hint enough? Kwani?
Mimi, guys. Hii, nime remember sasa. Si muna kumbuka over the holiday, nimekuwa nikifanya driving, you know, trying to be a better me.
Yeah.
So,
kujifunza masholats.
Finally, si tukaenda exam. Let me tell you. The system is rigged. Like yes, we already know the system is rigged. But like you see how some driving schools at least wanna cover like half of them wamepita for real. Alafu hiyo half ingine wameangushwa. Wa, yetu hakukua na hiyo. Sisi tulikuwa na a specific mwalimu like examiner mwenye anauliza na hata kabla ujibu unaambiwa wewe rudi shule. Waenda soma. Like unaulizwa unaekewa swali hapo kwa town board kabla hata uanze kuendesha hiyo gari. unaambiwa wewe rudi shule. And si tushaambiwa you can't argue with the instructors.
Well, we have yanguka driving.
So,
wait, is justify.
Is that you?
Whether that's a thing.
Kupita nilipita. Hiyo sio shida. Eh.
Oh, yeah.
Kupita nilipita sio shida. But now the thing was uko ilikuwa whether you have the right answer or the wrong answer at one point mfuko yako lazima utatoa pesa.
Aye.
So, for us wengine walikuwa wanaangushwa theory. Unaulizwa swali kama si unaona kwa hiyo kitabu ya driving school venye imeandikwa lifesaver inawekwa 50 meters in front 50 meters behind, si ndio? Unauliza hiyo. Si unasema hivi exactly, unaambia hapana, hapa ni highway. Sasa juni highway ni 80 meters ama ni 70. Sawa, wewe rudi shule usome. So hiyo ilikuwa like alafu hata kama ulimanage like ukaenda sawa, umepitisha theory, umeenda sasa kufanya like the practical bit. Bado uta instructor kwa hapo akishout na unajua ni yako na mark sheet na huwezi argue. So akiamua kuandika hapo kwa hiyo karatasi, wewe hukuwasha indicator, wewe hukuwasha indicator. Si atini.
Kwani practical yenu ilikuwaje?
Oh, practical yetu ilikuwa sasa instructor anakuangalia alafu ana decide kama uta reverse ama uta drive.
Oh,
wow, walikuwa vibes. Si tulikuwa NTSA sisi sasa. So anyway, the real story isn't even there. So the next day, okay, mshajua, mnajuanga tu vizuri. Mini class rep. So like, see, that was Wednesday.
Ndio wewe kuanga class rep.
But then, inamjue, msiwai change time. Unajua nime make sure classes zetu zina cater for UMT. Eh?
Walai.
Eh.
Nikupe namba ya watu wakua kidogo, kidogo.
Niko na classes asubuhi ndio afternoon nikuwa hapa.
Budu unajua temptability na kazi. Bwana lizeni mimi nilie kwanza nipe time ya kugather confidence. Ai sifa.
So sasa on Thursday, no, on Friday sasa napata, nilikuwa shule napata text. Hi. Si mimi naangalia profile picture, this is an old guy. So I'm assuming this is one of the lecturers because it's my work to coordinate all of that. Sina sema hi back. Like, najaribu kukua polite. Just imagine umtusi alafu akwambie, come to the department. So sasa, si mimi nimejibu tu vizuri. Alafu, asema, wacha, itabidi tu tumpe false names. Mm. Wacha tumuita Nyamuamu, by the way. Hi, I'm Nyamuamu, met you at NTSA. Nikikumbuka very well my interaction at NTSA, me like, sijaongea na wasi, sija. Mi jatafuta boyfriend huko. So nashindwa, u nani? So kuangalia tena, nakumbuka undo ule mse mwenye, like alikuwa na usher in watu kwa yo room ya theory, yo theory room. So I'm like, yo? I'm like, oh, okay. He's like, where do you live? So nikadanganya hapo. Kasema naishi Karen.
Najua mnacheka.
Akasema hii Karen. Next akasema ati akasema nini? I would like to see you. Mimi kamuuliza why? Because ukiangalia umbaba, this is like somebody mwenye least years possible. This nigga is 38. Like the least anaweza kuwa ni 38.
Simwata
feels already
offended.
Twice my age.
Simwata feels
twice
offended.
My age, Simwata. That's already twice my age.
Simwata feels offended.
Remains that way. Yako.
38.
Simwata
mejiongezea miaka. Simwata taki gritaya. Simwata taki gritaya.
No, lakini, mi iyo ni estimate yangu. I don't actually know how old this guy is. Sindio? Yo. Kwani how old are you, Simwata? 56?
45.
Yo.
46 actually.
Oye,
inflation.
16 tangu wa 10:30.
Yo.
Bas, ndo iyo.
So sasa guys, you know what I had to say for him to like stop texting me? After aseme, I would like to see you, nikamuliza why. Alafu akasema because I like you. Nimwambia guy, you have the wrong number, I'm a guy.
Nimwambia umekufa.
So from then on, hey, kachana na mimi. Other than that, mi wiki zangu zimekuwa tu, you know, kuamkia sijui 7, juu naenda class. Na this time Miss G took wametoa wapi watu wa kuattend shule. Ni kama watu hiyo long holiday iliwauma. People are arriving in numbers. Yo shule imejaa.
Manzi.
Wongo, mini class rep, nimekuwa shule, man. Nini? Sinaendanga.
It's a way transaction in a happen.
Simi naendanga, nini?
No, simwata, no.
So sasa, kumejaa, guy, na tunakuwa tuna gate moja aki. Na hizi makampasi zingine zote ziko na gate A to G.
Mko katikati ya CBD tu, pa.
Si mbili at least.
Moja ina lead wapi?
Moja kuingia hapo railway bus station ama.
Ya kuenda huo. Mnapanda
gari moshi hadi nyumbani.
Ushe ingia, inaitwaje, Kamkunji. Kiangalia huku ndio wewe unaingezwa Kimao.
Kwani kuna shida? Gani?
Shuleni imekuwa CBD ka biashara.
Real.
SME.
Ikile SME ni nini?
Nini my baby? Situambie.
Umecheka na uji?
Mimi nimecheka junifani.
Ga.
Sasa jumla fungua December.
Na bado akifungua na lecturers so.
Guy.
International calendar.
Eh? Mnafungua mnagoma international.
International adi calendar ndo watu washarudi.
Sawa je budget time au narudi chitwanza nao. Unaona?
Watu washaanza mtu wangu.
Huko UN, huko Preston.
Shut up. You cannot date, you don't go to one class university.
And you go weekends.
And you go to one?
Yeah.
And you go to one?
Ah. Mm.
See,
like
kuna
calendar New Zealand.
Let him cook. Ungesema hadi ya Kazakhstan bwana.
Kuna ya Greenland. Mm. Sio tume the same na Greenland. Yaani Greenland
iko wapi? Najodiko na ice tube.
Najua walikuwa
wacha. Yeah, so calendar zetu the same. So by the time you're on the shoulder, South Australia, winter, yeah.
The place is always cold.
Real.
Kuna kajua.
Jue kwa sana. Sama
yao. Of course, ita paka yenu ya kajiado.
Yes, isama. Yo ni ukame. Yo ni kiangazi, my guy. Jesus.
So, yo ndio.
Ham kusema SME ni nini? Chani Google.
Abu Sam sema kwanza. Sam alisema yo. Sam, what do you want
to say? Simota knows.
Oh, he knows. Okay.
Si utuambie. Tatueka in the dark.
Already in the dark.
Ati unafanya?
You are the dark.
Ati unafanya?
Sawa, semini small and medium enterprises.
Ati you smell small what?
Small.
Smoky. Smocha Buddha.
Small?
Euclid repeat.
Small and medium sized enterprises. Wole, Missy Euclid.
Unga Euclid a seven.
Ni seven.
Aina aja. Mwanza wiki yako. Siku nataka kuinterrupt ungenipiga uliko mejamba.
Kweli. Nimemaliza.
Yeah, Euclid, wiki yako imekuwaje? In detail please.
Ati in detail kwani? Okay. Last week tume reunite na librarian, you know it's been long.
She's missed you.
Yeah, mimi nilikuwa kama Euclid, I thought you never come back.
I can relate.
Yeah, mimi nimerudi shule kwani kuna kitu kingine mimi.
Well, librarian na
wasi ulisema utakuwa na vitu ukirudi shule, si utuambie.
Wewe na masomo ni uongo.
Ai, simwata.
Wewe na masomo, uongo.
Simwata anataka ukwe kama yeye, usimsikize.
Ni ukweli.
Lakini ananga shule twice a year. Tuwe.
Yeah, it's not bad. Kwenda twice a year, but nenda kufanya kitu meaningful. Yani world class.
Kubeba bricks za mjengo.
Ndio natoshana hizo bricks.
Okay. Yes, you're my pussy.
Unajua kwanza nimekaa hapa napata na good news. Unajua shule yetu Mr. and Miss Kwe na karibu sana natafuta models. Ah, wajama, my time to shine.
Mimi
na tena tunaenda kukutesa.
Sema McDonald's.
Yuki ni McDonald's nini?
Wow!
Sawa.
Hey Yuki, mwambie waache.
Yuki ndio sikuone hivi. Oje
mbaye
DM
inaitwa
Taylor Swift.
Kumwambia happy birthday. Aizi, lakini mbona wasu DM manini wa celeb kao?
Yo, hopefully atareply. Alafu
kwa siku moja.
Alafu screenshot wake kwa story yako onekane celeb.
Simwata
na mwana.
Mwana ni
nini? Ni baswali ukiwa video calls wanaonanga wanakata ama?
Eh. Nishaiona video ya mtu ali video call alafu like the celebrity picked up alafu kona sura kakata very fast. I wish it were me.
But I'm going to video call celeb. Shilibu, mtu video call kadi
nini?
Eh?
Wacha simwata.
Wewe unaka at least.
As what?
Wow.
Ati sana tupa simu.
Bale si mwata anaweza pata hiyo job.
Nataka mniandike ni mtoto wako wa kulange. Si mwata una video call nani? Tushtue.
Kadibi.
Kadibi.
Wakadinali.
Oh, anaweza pika.
Anaweza pika na tulize mko.
Eh? Unapiga unauliza oya kwani mungali hama basi walisi mtu kivaa vya zako
nampigia na jokes
I would take
it sasa chukua
tupige
sina mbiz
zimwata
sasa ni hiyo history yake bali
siupige simu. Si ulisema unataka tufanye radio jambo segment, si ndio hii?
Kani ni like story ya unangi ni kwa kitu.
Au ni wewe unakuanga?
Eh, nakuongelea. Unaniambia
sasa. Nakuongelea. Amu mdia mamwezi kwa sana. Amwezi kwa sana.
Nani celebrity yupi kwa single?
Wewe kwanza piga simu.
Drake
guy ni kweli
nani amebaki Selena Gomez bas
kavere kazoza
ukimpigia anze kuzuna mwambie calm down
kavere kazoza kwa single
akia Mungu ngoja amesema nini
kavere kazoza
ya
kwa
single
Mbona inakwambia
can't call.
Labda simu ndio shida.
Ukweli.
Lakini hiyo reason yake ni kali hata nini at least wanange ni kwa area.
Area.
So hiyo option ya call imejificha ama?
Yeah,
itarudi najua.
Kwa nina tumia Chrome.
Ngoja. Oh, ime lost. Wale ime lost.
Sabu tuwane. Guy. Sama tusi niya.
Wale ime toke ika lost. Ama before you. Amu angalia. Before you lost. Finya mbio. Finya tumbio. Wale ude mwanafaji. Well, you know what? Shilip, how's your week? Ongea vizuru. Stu finye sauti. Atukudai.
My week was simple.
Ukuja tuongea vizuri akianza kuongea ah guys yeah my name is Shibo.
My week is good. My week is good. Niko too simple, niko single sasa. Sina story. Wait. Yo. Sasa unacheka juu niko single. Guys, know your friends.
Let me
please. Sam is the real one here. Ajacheka. Sam ajacheka. Tupatani after podcast. Tupatani after podcast, my friend.
Let me breathe.
Sio macheka.
But if you remember when I said it,
nilikuwa nangoja Shilibu aseme vitu nyingi lakini si yeye.
But I can say.
Hello, sai. Simple as that.
Achana hello. It has opened up more opportunities in life. hakuna cha one course menu, sai ni full course menu, unaona. Let me tell you something. I'm innovative at this point. But you innovate and elevate. Lakini apart from kuachwa ilikuwa tu sawa. At least nimesave pesa. At least I've realized in 1 week I've saved a good amount of money. Wacha niangalia.
Unajua mimi kitu nilishangaza, nilisema kila mtu ataacha de make spoko shibwa na vige. Kwani mimi ndio lose?
Wewe. Really?
Hapana sasa. No.
Nilisema kila mtu mwenye bana de mtaachana.
Tutafanya hata podcast. Spoko
shibwa na vige.
Una leni akiombea jua tu hiyo maombi ni opposite. Guys.
Ngoza.
Acha kumteta.
Labda kuna sister in Christ.
Shindwe.
Anamwaminia yeye sekta.
Real.
Hey, you know it.
Shindwe ndio anaikia. Leni ndio utapata.
Nakwambia umeachana season nyingine nzuri sana.
Real.
Real.
Very very true.
Hapo angelia
dai. Ngoja simu hata nilipiga Shilibu alikwambia na du. Arudi soko. Bas.
Yo, you know? You know it. You know the vibes.
My guy, he knew what he was doing. Kwa katikati ya siku, hii si coincidence.
You never know.
I'm a friend of many.
Oh, guy.
Sema tu, tayari utaifikiria. Sema.
I know, at this point, where is Sema? I have no ties to anyone.
Si mwanja haki nani anaweza kupiga lakini.
Watu wengi sana.
Unajua si mwanja.
High school.
Nani.
Nani?
Nani paso no cool.
Peke.
Uwa kunipiga.
Ali.
Unajua kunipiga, wewe class for you kupiga. But ni sawa.
Shili boy, even though yake imekuwa?
Eh.
Wewe ni nafisa.
No, sit here, hear me out.
Una chata wewe.
After kuachwa, nime sit back, nimeenda back to drawing board. Nikaona okay,
mwingine.
Hakuna cha therapy. Hapo sasa therapy ni
mental.
Okay.
Episode 31 nitu ni mentality. Mental. Go listen now.
So, where you are to?
Sana jika advert.
To anyone who's listening, I'm back. Nimerudi.
We are back.
Umusu umesikia?
Kaswende smiling at the corner.
Kisonono, is that you?
Chlamydia says hi.
Kiasikia suna sikia shilipo na tuambia ati hii wiki amekuwa jima na sikia joto katikati ya miguu. Ati aligongo na weights.
Kuna vile.
Kuna venye hii training imekuwa kimuumiza.
Nilikula pilipili za hii na washa na Dax.
Bas! Niligusa Dax na pilipili.
Kumbe King Kong ameanguka.
King Kong!
Hapana.
Okay. Wewe Shilibu, wiki yako imekuwa interesting.
Imekuwa very interesting.
Unaachwa?
Lakini hata nini ifanyike?
Wait. Alisema aliachwa ama aliachana?
Aliachwa.
Hana dem.
See, who did the acharing
thing? Situ shasema ni aliachwa.
Mimi nilikimbia. The person ran away.
Make it simple. Make it simple.
Yeah, for us.
See, to make it simple.
Mimi ndo niliachwa.
Mimi ndo niliachwa.
Sawa. That is very good. Welcome to the club.
Nakufa, guys.
Thank you so much.
Uko tuko na veteran Lenny. Chief CEO, CFO, CEO. COG, everything.
Lakini uzuri ni hakuna stress sasa. Sasa neza kuna say there's just no pressure.
Watu wakiacha na expecting you wakonde,
Mimi nimeanza kunaona, yani it's happy. I'm happy. Ina glow. Kwani mimi ni Lenny, lakini ina glow.
Wow.
I'm glowing.
Lenny, umesikia?
Ngoja mimi sije toroka na dem. Relax.
Lakini una bado.
Pia wewe.
We'll come back after this short commercial break.
Kwani kuna venye nimevaa sijui. Naona lecturer anapack vitu zake kwa nini kwa suitcase anatoka.
Kwa kile lecturer alikuwa anajua basi mwingine next time bila mmoja alikuwa anapita na high school. Anakadi mwingine afike.
Undo next.
Wala hadi labda alikuwa anadhani mimi hadi ni wadaro wengine.
Ni sawa. Wewe
ndio tita duki yako imekuwa aje?
Wapi umeacha?
Akili gone. Hadi wewe.
Wengine wanaacha na mademu wao naacha na akili.
Ai akili inaacha kitambo. What a guy.
Si juzi.
We could tell. Unani jokes. We could tell.
We know.
Guys, I called it. So mnanilipa hiyo mbao lini? Tulibet.
Yani.
Una nanga gili.
Ananga gili.
Mlibet. Simkaniuliza tu.
Si ndio umeclarify. They on your side. Aya.
Eh, wongo.
Atangalia course nafanya.
Even worse. Ajen.
Fanya course gani?
Computer science. Ndio ndio. Ninaambia nafanya nini? AR ama niambiwa nini?
Sociology. Unaona dulu
mtoto alikuja akaniangalia, "Who is going for computer science?"
Kwa nini mdanga? Mbona ufanye computer science kika hivi?
Ai. Ai.
I'm sorry.
Ni bwaja.
Wiki yako imekuwaje?
Ah, wiki yangu imekuwa tu sherehe.
Unasema
nini? Kuitwa na lini hapa na pale?
Nini na kublock?
Sisi unaisumbua sana.
Sherehe na ni Tuesday.
Monday jana.
Na
into a class.
Ah, waseni akina nani?
Ah, Gitonga.
Okay.
Na bado unaexpect kumeti in life.
Leni.
I'm confused. We all come in the library.
Eh.
Of drinks.
Wow.
Zii, umseni ananiulizanga leni uko? Uko na dike nilisema ile video
ya kile.
In fact niko mza hii. Na wewe ni umbo on top of that. Mi stoke ya wewe wongo. Ai wewe. Hadi brongo aliniambia nimezidi.
Unaona?
Juu yako.
What's the problem?
Nana ni danga.
Aya Salina ameniita sana hii wiki. Nimeamua kutulia after hii wiki imepita wa. Achana na pombe by the way, si funny.
Na nimekuwa nikisema.
But the demon is inside your sector.
After today mmoja mlewe na
I'm giving you credit.
I know the umtu devil.
The devil from Kagudo.
All I can say is kuna msana say I believe in love juya Euclid.
Yes.
Hey, Euclid. Oh,
pole, nimesema msana waschana.
Ah, yo.
Euclid.
Our quick mat.
Thug.
Nova.
Ulibanga quick mat.
Quick mat Casanova.
Leona scandal, watu wanaibanga wote huko, kumbe ni yuko.
So nakimbia na sausage alafu.
Yuko na mtu bebe. Yeye ni
kazi
rahisi.
Kazi ya Euclid ni kuvaka lecturer kwambia sana nitakupea A. Kini kujidi kwanza.
Gai.
Woni.
Utapata mimba. Sinu wame ni mecha mambu ya wasichana.
Kisha yanza.
Sawa.
Fair.
Back in his prime. Nimekuwa nikiona nezapata hii first class guys.
Aki tangu wakue first class.
Yes, of children.
Euclid ameona ya future. Achana na wasichana kwanza Euclid. Wasichana wata kumislead.
Kweli.
Kwa kama mimi unaona mimi naenda tu shule na hiyo
unajimislead
eh
unajimislead
mimi nimefanya nini mbaya shule nimefanya nini mbaya What?
umesikia
pombe wapi? Kuja hapa tukapa supermarket ukiwa umesema sichukua kakota tuchape nusu nusu.
Mimi
bwana kuekelea
unaona jakata ni ukweli. But tukitoka.
Wiki ya simu wacha.
Wiki yangu imekuwa tu hivyo, imebo. Hakuna kitu mbaya imefanyika.
Sim
jugu.
Tata tuedi.
Hey Buddha. You're vast in this business world. Hey.
Buddy is an entrepreneur.
Kau buddy smota mwana hapa nje.
Zizi. Wezi ni blame. I saw uchoko rame pa kiragged trouser.
Mwana.
Mwana nimefanya hivi hata first glance.
Na kuna thai tatu. Kuna tatu kwa thai.
Jelewa juu. Ukiona nywele ndo unajua huyu ni.
Eh. At first moja mimi nimeangalia chini
kwa nini? Sura ni black, mwili ni black.
Zii, ukiangalia kuangalia chini.
Tumeanza kabadi. Nimetoka kwa Uber, sio nafunga mlango sio.
Hey, ati umesema umetoka kwa?
Kidogo kidogo.
Unajua tu Uber na Simota ameanza kuweka zile pose zake za kati ya tu madem. Inashangaa Simota eh ndio niko na amebonda mbio. Enga rada kana mimi kwa dhule.
Nimeona sura nikasema shindwe pepo nyeusi. I swear. Simota anakaa wallahi wakiosho.
Simota was ready for that thing.
Kiosho soko.
Niliona hiyo sura nikakimbia kwa gate.
Anaweza kukimbiza by the way. Anaweza kuambia ulimpea mimba ukautoroka. Omjaona hizo shit zikifanyikia watu.
Okay, miss Jaya.
What has done it?
Yo.
Nani wewe?
Yo.
Ngoja nani ndio ngoja. Ngoja
leo. Umuuza anatokea hapo.
Kuna mali umuuza na wewe. So mlipea machokora mimba nani ama yeye ndio chokora ama what is going on?
Lakini alikuwa anakaa badia hizo huyo
yuko kwa unge if you squint ukisquint hard enough ai
ba hata glance hivi niko nishaangalia
ukiangalia ndio
concentrate position vizuri niangalie sasa vizuri
and ndio aonyeshe misuli
tena sina misuli squint. Aswendi ni inamaliza huku.
Unajua kiwa watu watashika hiyo.
Siwashike tu kwani.
Yes.
Lakini uongo ni jokes. Hey, we.
Endelea tu na wiki yako man like.
Wiki yangu imekuwa smart.
Ni mama anafurahisha hivyo.
Vibaya sana.
Vibaya
sana. Anawakilisha. Zii, nimekuwa tu na inaitwa just cold and flu. Like kikohozi. Whooping cough.
Ni ni mbaya.
Ni worse.
At 36 whooping cough.
Sasa kufa.
Zesti mtu ameshikwa na whooping cough.
Akimaji niko. Apart from niko.
I'm yet to see someone with beriberi.
Beriberi ni?
Look at that people.
Oh eh.
Lack of vitamin bitches.
Wow.
So what I give that.
Sasa kila mtu hapa ako nayo.
Mimi sina.
Yako me problem. Speak for yourself.
Mimi sina. Eh? I'm jealous kitambi narudi.
I'm jealous. Theme song ya Simota. Navutishwa, unavutishwa.
Labda makamasi.
Gai.
Simota sikizu na muzanga kwa api ati siyezi make it kitu imekaa map. Ho!
Mama. Tushoguli.
Kumbe alienda kwekwa na mama akapiga mtoto wake jawa kufanya umwaka.
Kwanza by the way Simota anaweza make a good stepdad.
Man.
Ndiyo maana ana thrive.
Gai.
Siyezi akilizu numbovu nyi mafala.
Nini ngoja ngoja. Gani nini.
We.
Na dead hana.
We. Tuache hiyo maneno. We.
Yeah.
We. Siyezi kwa stepdad wa mtu. Unless we. Oh jamaa alikufa na wako na pesa. But wiki yangu imekuwa smart apart from kukaa na home hivi. What else? World Cup ilianza hapo. Rugby World Cup.
Team yako?
Team kubwa yenye tashinda. Utaiona.
Si useme team.
Mimi si wa All Blacks ka wewe. So relax.
Excuse me, Jeshi.
Hadi una team. Hauna
team. Mimi ni wa SA. Wa SA.
Sasa sikia. Hadi watu wanaga team.
Team gani? Nimekuwa SA kutoka.
Wameshinda World Cup mara ngapi?
Uko sure si nani anafanya ukoe wa SA?
Nani huyo? Guy. Guy.
Wewe wameshinda World Cup mara ngapi? Captain wao ni nani? Wako na watu wangapi kwa timu? Coach ni unaona tumempata.
Tuliuliza ngapi?
Nasikiza mapiano mbili unakuwa wa SA.
Sikia siku tulimuuliza polisi ni nani?
Katuliza gani posta?
So Kolisi ni captain wa rugby wa national team wa SA.
Well, not according to the game. I have a question, sir. Despite Australia kuwa na the heaviest forwards, hiyo pack unaonakata fika mahali.
Atoboy.
Labda wangebeba wangeleta kangaruzi cheze, hao watu endi mahali.
Australia si ndio wanajaribu vitu mpya mpya. Atoboy.
Au kitu walitupelekea World Cup tu ni drip. Wanajua kuvaa. Otherwise, kitu wamekuja ni tour. same to Namibia tour.
Namibia wameenda tour.
Mnaenda mnapigwa, mnatembea France mnapiga picha Shonzeli zile na
Lyon. Di Shonzeli zile.
Kuna timu surely mnapigwa je 82 game 1.
82-8 hata si nini.
Na una keep up.
Si ni wewe na snaps zako. Ai sasa.
Oh, nani wacha. Ilikuwa Ireland ilipiga timu inaitwa Romania.
Wewe. Yo, get to it.
Yeah. Ama.
Hey.
Nakwambia umeona game the last 10 minutes. The last 10 minutes Ireland ndio aliacha formation, walikuwa tu wanajibamba. Nikawa
kila mtu
anafunga, you know, huyo ametoka ground na ball.
Yaani football to you. Yaani
lakini kaya dinyu mnapiga team. Sisa mnajibamba. You mnajua obvious.
Hadi ukiwapea goal. Ndio hii totoku.
Buda. Hezi
kamba. Kwa hivyo walitingwa na loka.
Kwa hivyo kena kusuna nondizo na zakao.
Wanja nusu.
But lakini umoja hawa likualify juu Spain. Walikuwa na ineligible player. So. How could they deserve it? Hadi wao ilikuwa shock kwao. Wao pia wamekuja tour.
Wamekuja tour.
Exposure. Yeah,
semango wale Kenya huko atungetoboa.
Ah, Kenya tunapigwa 124 hivi. Una bad day.
Zote.
Una bad day.
Bora tumeenda tukapiga nduru.
Kumbuka Neil.
Lakini hapo tunainua bendera hapo.
Bora kuna mtu alienda kakakula, akalala.
Amepiga picha?
Akapiga picha.
Mimi swear ningekuwa huko. Timu yangu inapigwa hivi. Acha tu niseme. Wasema juu ingekuwa.
Mimi bado nafikiria story ya Vigia tikuli bonsta. Na mtu kazi gani akakuisema so confidently?
Alisema with the chest.
Na yeye alijibu kabla mauliza swali.
Sema hata tukio kwa uwanja wa ruji tu hadi huko Rosafi tunaongea kuhusu ruji.
Yaani ni nani put? Makes me wonder.
My boy,
of all the things ungesema.
Musician.
Ile ungesema dini kanda wala fulani. Eh.
Jirani yangu.
We.
But mi wiki yangu imekuwa tu sawa.
Lili?
Ah, mi wiki yangu. Obvious, sasa nilidanganya nirudi shule like 2 weeks ago. So nimekuwa tu nikipoa fare.
Lili ya kwenye.
Kunywa tu.
Si kunywa, sija kunywa.
Kwani kunywa maji pia ni shida.
Ah, with your context, no. With your context, no. Please,
no,
I know.
No, umekuwa ukikunywa maji.
I said no.
Eh. Sasa sinatoka.
Flavored water.
Ile aqua mist. Nikasaidia tukasaidia Euclid kusaka nyumba kapata cube fulani.
Ai cube
sawa.
Bafu ina mlango. Sasa wewe nyamaza, bora niishi solo.
Iko bafu ina mlango.
Iko nayo.
There is a rent yoke yako one weekend tu.
Ndai
nitumie cho.
Yo.
Nitumie bafu kwani.
Okay, you know what
I'm saying. Sawa, yetu iliharibika so.
Na so wiki yangu
kutaribiga macho Euclid.
Oh my god,
endelea.
Eh, Thursday nilikuwa na nyinyi.
Nani?
Alafu saa 2.
Nilikuwa na nani
Thursday?
Ulikuwa
nani?
Movie hukua.
Sinajua si amuniita.
I was is here.
Ufanye nani?
Ufanye nini?
Si amuniita ngisa hebu mseme mlikuwa wapi?
Okay, tuanze kuita basi.
Sawa, wewe Mawia.
Mlikuwa wapi?
Mawia.
Mawia. Eh,
tumekuita. Kwenda.
Muendelee.
Eh, tumekuita huko na ndukuitwa.
Mawia unje kwa FIFA. Unje kwa FIFA Mawia.
Unajua ku scream and shout and let it all out.
Kwenda huko. Eh. Oh my God.
As long as she thinks she's funny.
Yes. For her. For her. And then alafu nikarudi shule hii wiki gani kwanza leo nimeudhika niaje. Jesus. Imagine, first of all, timetable yetu izielewi. Hiyo kitu imeniudhi. Timetable hai make sense. Unapata, like all I can say is hakuna timetable ya msiyote inafanana na classmate yako yenye inafanana. Weirdly enough, Julian nimekuja shule nikijua niko na class 3. Ya kwanza ikabounce na niliamka 4.
Nikaanza ni line yake mako drop out. Hiyo itakuwa shida yake kweli.
Itakuwa fault yake for real.
Mnamtesa.
Eh, sasa nikangoja cafeteria na ngoja ya pili pika bounce. Eh. Nikasema ni noti ngoji. Yuklid akakuja, akanikujia twende. Sasa unaki nikujia Donald anatuambia tujaze match. Donald anatuambia kaeni hapo sasa dhani mnaishia nitawaona kitu. Like the fuck. Mm. Wanyamaza eh. Oh my God. Oh, I love my fresher wetu. Eo ni marich kidapo uongo. Iyo nito ito ya simuata.
Real.
Excuse me. Ile mtu simzima
penji watoto. Ati imetoka baya. Wait.
But atisa umeisema hivyo.
Hey, hey, better hivyo.
Atitoka vibaya madiko sama.
But still. Hey. Nisa watu, I'll accept.
And then sasa ndo hii niko hapa na nyinyi. Just na pali pengine ba kuenda. Oh my God, what's wrong with my life?
Go focused.
Eh. Hey.
Kuna.
That's when you go up.
Wait, wait, wait. Oh, shilibo pia na demu.
Yeah. Your own teammate.
I was just chilling.
Your own teammate.
What I do?
Your own brother.
Guy.
Mtu mate hadi kwenu.
Yani.
Eh. Hey.
You rest?
You rest.
Una pigwa.
What? That's really true. Yeah. That's how my week has been. Simple. Sijakuwa na mambo mingi. Oh, na jana pia nikienda shule kulipa fees. Nikarudi home.
Oh, shit. Nifaa kulipa fees.
Same.
Before nikule hiyo pesa. Nifaa kulipa tu sahi.
Misi, hey, ngoja nyo. Una pia nguwa do. Hey, usuna trustiwa.
Hey. Juni nilisema accounts zilikataa kuchukua like.
Sama tu atuwa kula school fees.
Mio walinilipa. Kwanza walipa, wamelipa fees yangu ya hii mwaka yote.
Hey,
the next time wanalipa
nisaidia. Wezi tumwa home.
Wanzi says tumwa home. Alafu, imagine, shule yetu wame change, wameanza kuchukua attendance online. Lecture ni anachukua attendance. Si, awezi saini ya mtu sasa. What the fuck? Like, ukihata daro, nivo.
Sia tuwa strath chazoya. Chazoya.
Hey, buda, unajua saa. Iyo ni strath, hii neeleweka.
Sata after leku mulize ni percentage gani, mangange siku zenye utakuja.
Sasa lazima ni kwanza vile class zangu ziko so fucked up. Tuesday niko na 3, Wednesday 2, Thursday 2, Friday usiku.
Sasa leka anatembea tembea na laptop na tuka tena.
Eh? Eh?
Anatembea tembea na
nini? Lazima kuna class ya usiku.
Wani
kwa gumbaru.
5 to
8.
Lakini nime change nikaiweka 2 to 5 so Friday mniambie kwa mnataka.
Umeme change aje?
Si ni change kwa porta.
Focus on your life.
Please have a life simuata. Na yuki utanipea kia kijako, man. Thanks.
Ye, nye na mlango ya bafu.
Man, ni kona mlango. Ted ni ya kona wivu. Ted ni ya kona wivu.
Oh.
Yeah. Umbo ya Ted.
Ted was just chilling.
Yuki lisa utanipiga chwani.
Yuko. Mwajia tena ukinyamaza mtu utakuwa.
You rest.
Unapigwa.
Yeah.
It's just resting.
Nimempangia. Aki chill tena.
Lakini shilibu heri. Wazi kusumbua hao wote.
Sisi sumbuliwa. I'm at peace.
Eh. Wazi kusumbua alishaenda.
Nimetoka war. I'm at peace.
But hey, ati war.
The war was for 9 months. I'm free.
Nine months.
Mimi na natu introduce tena, I am Uncle Lenny.
I'm anti winye.
Then you are like this Thailand. I was juni Thailand, vile utai pronounce.
Na kuelewa si mwata.
Huko. Ukiona ni dem, si dem.
Miguel.
majority of people like kuna specific points yenye unaenda hapo hadi kukatiwa na wanaume ni privilege.
What?
Ndio kuna madem anywhere. Mbona wanaume ni wa madhe na wako kwa nyumba.
Oh.
So ukienda kwa club utaona huyu amevaa wig na ka smart na vile ma club kuna kwa nao madiwa. Eh.
Alafu juu ya gizo na nguo zuri unapata
root. So just huko drinks hapo. Eh, glue glue unapiga ruga. Na kushow huwa ameiva, huwa anaenda kwangu leo. Ha.
Unapata ni jamaa ya ruji.
Hapo ni choi ko wapi? Jamaa amesimama. Jamaa amesimama hapo standing tall.
Wow.
Unashanga kwani naipima hivi?
Yeah.
Eh?
Alafu after hapo unajua probably atakuwa stronger than you juu uko drinks.
Why?
Jamaa clear throat usikie. Eh. Ah, sorry, useba.
Nada. Eh, ndoja kurudi.
Leo ni style gani?
Nitakuwa soba.
Zinashuka ukipanda ndege.
Kero safi nalia.
Guy, you imagine, imagine.
Imagine wale unajua uko zako.
Imagine she manages, imagine okay. Imagine manage.
Unajishika hivi.
Mimi imagine manage to keep up that charade. Daddy ila soko ndani yake alafu.
See, probably by the time always ifika huko juu itakuwa
at some point to notice
sim the second phone
manze kuna kufunga boot
sikwa time to be here but yes
yeah.
Yo
was ya
akina Leo Rosa
nakatu chio
ama ama fanye hivyo and then ba mother nature fucks you up unasikia ukimbao vizuri hadi
that's fucked up. Lenny is going vizuri na kuona na kando ya mashamba.
Relax, it's just a nini nito aje,
it's a thought.
Is it thought zako?
Come think of it, akina Zalia Rosa wewe usikie tu
good job. No. You look like you're
in trouble. Good job.
You're living in the bado. Unaanza kushika na mbongo, ushika na unashika na hapo mbele. Good job.
You're just in a waste.
Ama mkiwa mechi unamwambia badala mimi nasikia Buddha stamina, Buddha stamina.
Kaza go.
I'm getting.
Yeah.
Get. Unasikia ah oto nikushubiri nafanya
ngo. Ongeza pace uko like wait what do you say name once again ah mimi ndo Michelle mimi ndo Michelle
Michelle Michael
ndo Michelle kitu na wanachanga Michael ndo sababu Michelle
ah adira dam super kwani upendi hizi
kwanza ndio nakoko slotcha nikishona na kuandanga guy
you imagine ndo
akisema nduru nje
you imagine hivyo ndio you imagine hivyo ndio jeli kuna kuanga
yadani ona scream
ona that yeah jamaa anawakilisha kumbe
sasa hapo sasa when the boys wako simata eh mjamaa na scoop kumbe hapo nani una niona scoopiwa
double scoops
double scoops
again never commit crimes mister iko na jela
you guys you guys you 1 2 3 4
plus you
I mean kinda jela women's jail me I'm safe
women's
jail you
know me I know why I'm safe me know why I know I'm safe lakini me na washo guy you and your nyashes would never survive you people are thick as fuck
ako jealous
nani mtateseka leni dogo
ni gani umeanza bana
dogo tu jail
we guys nimeenda atok skin nimeenda
what ubambu ko thick nika Miguel we ni mimi niliona hivi na Saturday lady alikuwa na operatiwa katolewa cucumber.
Nilicheki bro.
Yeah, alitolewa cucumber the size of my hand. Like see ref him but thick heavy.
That
yeah, that thing was big. Miss Jiki.
Ndio la patumbo.
But that shit
la patumbo.
Eh.
Oh, is it okay nje?
Ilipanda juu.
Ilimeza.
Suction.
Mwili la moto kwa mdomo na throat.
Vacuum.
Mwili ili siphon.
Guy.
Yeah but hey,
but the label alifinya to suck.
Yeah, honestly.
Guy.
Mnatumia nganini huko nje? Mkonja hivi.
Is it that bad?
You clean up hapa, leni hapo hapa, cheda hapa.
Yeah.
Chilipo hapo pia.
True.
Huyo ameambiwa ako thick.
Yaende jail huyo.
Hebu imagine unaingia jail. Kai story ya huyu mse fulani lisomanga tu.
Ukiingia
umeisha. Zi, eh? Ana story jamani.
Ana story ya ngo.
Kwanza ni shati yako.
Mano surako na skatu.
Na skatu
wewe wewe.
Guys.
Yo. We'll come back after this short commercial break.
Let a blue band. Let a blue band.
Sasa umse alikuwa sema. Hiyo ndio walikuwa naingia. Sasa unasikia wasa ati wanao book. Ati ah nyama mpya, nyama mpya. Mimi nataka umrembo eh buda. Alafu unajua ni ile alafu unaekwa sela msembigi ati mnakula sapa ati umse sijui akampea ugali yake. Sasa ya kadisha na jomsa na nsort usiku akawambia then likupe ugali alafu mimi ni atekavu.
Alakupe ugali jo najua you need that energy.
Buda
pums.
Isn't it so you know, so asemanga you know what at you have to make this chase this bug either legally or illegally kwenda legally all the
way. Mimi niko hapo illegally.
Simwata ujia thamos.
Simwata anajua anaweza wa club back. Are you worried?
Mimi
mnaanza hiyo.
Simsim anaingia jela mia na wa book. So Simsim is not worried.
Unasema nini? Shut up. Nyamaza. Shut up.
Ni kweli.
Gai.
Umesema nini?
Ngoja na umesikia hiyo. Umesikia wewe
blue band.
Mara ndako na blue band. Upsa umesema sio tu blue band.
Ni wewe.
Mara cucumber.
See, but ilikuwa hey.
You know that was
the thing that made me fear African women is kuna segment at apparently these Congolese women on a heroico cube. They crush it alafu ninga kwa maji. So apparently ndio wakiuko jela see they have like wives. Sasa wako na mabibi zao hashtag Victoria wako na bibi zao huko. Sasa
Sami ni medu
kuna chill
wezi kwa bibi
umesikia hiyo Sami ni medu.
Apparently apparently what they do is wanaika like yo like yo that thing they've mixed they put like in their ass wana inject ndani
when is it kwa raso
eh. Apparently that thing that it makes your nyash bigger. And apparently
Mawia take notes.
Nandika guys, nandika.
And apparently the bigger your nyash in those prison cells, the more powerful you are over there.
Hey
guys, I'd be dead.
You got to go give me.
Nah, hey. See. Yo shit ina work for real like for real
apparently okay
Simwata unataka ku try
zizi
Simwata hizo squats mepiga hizo miaka zote zimetosha
eh hizo squats ziko
sawa this taking
people have proof it worked yes but most of people who have done it wanakuanga na infections kwa haga
of course roiko
obvious
lakini ndio pia apparently wanafanyanga hivyo for siku wanakula hapo
so haga iko flavored
small
breast to
beef flavored.
Beef flavor.
Ina taste yes. Well boy. Wait, chill.
You'll get us arrested. You'll get us arrested.
Real ebush.
No.
Ah. Very nice. At least nikienda huko tuko wengi.
Moja. Yeah.
Mna line you up people mna chakula.
Leni chunga. Unaona vile maangaliwa? Be careful.
Wewe mimi trust me mwata.
I trust me. Don't be like that.
Huyu jamaa trust na maisha yake lakini sina M-Pesa pin.
Now what trust is there?
Oh, niko na M-Pesa pin yake.
Okay, not trust.
I guess niko na M-Pesa pin ya kila mtu hapa.
Oh, nimesikia inanga pesa.
Ya leni.
Yuma.
Oh, sina yako.
Umesema simata mko na do?
Ndomani kuna M-Pesa pin yako?
Eh?
Ndomani
kuna hiyo. You have nothing to lose.
I mean, the only thing that's a fire up damaging kwa fuliza.
Walininyima. Kwenda huko.
Mimi nilinyimwa.
Ah, yako ni understandable.
Kuna nyimwa ni.
Na de mama.
Zini M-Pesa.
Gai.
Kai, nimekufanyia nini?
That I do.
What I do to you?
Yaani unafuliza shilibwa. Ik. Yaani ik.
It's an ik. Ushapoteza mademi.
Eh.
Nikuonyesha
gai.
Unafuliza. Unafuliza ni ik.
Yes, ulize lini.
Unataka kuona spending yangu ya just 12 months. Just 12 months.
Hey, brother. Mnatupea pressure, brother. Mnatupea pressure.
To humble you. Yes, I want to be humble.
Check, suri charge hapo simu. Mnatupea pressure pia na sijui ma balances za 12 months. Si pia tukifungua si mtaogopa.
Ah we, shilibo nionyeshe
mimi. Yetu tukifungua
nionyeshe
ndo tumeishi aje.
Mtakuwa mnaona tu unaona vile unafungua hivi alafu nasikia crickets.
Ni ya 12 months. Mimi nikuonyesha good morning text yangu.
Abu nione. Ni nasto hivyo sana.
Then he came prepared. Si nyingi, hiki pesa kidogo.
Sisema ni ngapi?
Pesa kidogo tu. 12 months surely.
Sema ni ngapi?
12 months.
Sema ni ngapi?
1 year yote ndio inafika hapo. Sema ni ngapi? 1 year mzima. Wewe tena tena uko chini, uko down unaniangusha. Vitu kile vinafaa kuficha. Speaking with 12 months spending at the town.
At the town kunosha pesa.
Zidaki wewe.
Naijua.
Wewe yuko. Ni mimi peke yangu ama this shit ya X imekuwa sana. Everything you do. Oh,
man,
breathing ick.
Wewe unasema mama unasema hiyo kitu ya kwanza. Keep quiet. No. Keep quiet. You started this.
Nijiona
mimi. Oh, anyway, on that note, hebu mtuambie X zenu.
Mimi sina X. Be yourself. What are those guys doing?
Eh? Wait, check it out. Get out of here. No,
you gonna. So no na ama demon of yanga X. And you're gonna the worst behaviors.
By the way, it's true.
Tena za umana na shindu wa saa mini medu.
Zi, unaniambia uu, mwanume sijua, kuna yeye nisikia, iya kubreathe. Sa nifanya ni ni daddy. Ni daddy. Amanda nisa.
Be a man, die.
Be a man, die.
Ni daddy.
Yo, la mala sura. Eh,
visually.
Oh, you come breathe to the your behind side do ik. Sawa.
Utadeni. Behind side.
Moja usipofanya hivyo utadeni. Eh. Lakini hizo shit ya X nabo. Mimi nalibuki kuja ati yo X zako toka hapa malaya. Sense and symptoms of a malaya.
Yo.
I have nothing to lose. I have nothing to lose. Come crucify me if you can.
And it's always the ugly
if
ones.
If you can.
Eh, mtu sura suri na kaki ya tusijui ya nani.
It's always the ugly ones. Kiatu ya yuko. They come to you. They come to you.
Ayo kiatu yuko juu.
Kiatu ya dad.
Eh, nyewe.
Sawa, yo.
Oh, wow.
Eugene?
You have the microphone.
Yeah.
You don't have brains. Spit them words. Oh shit, I don't have brains, so I don't have words.
Guy.
Oh. Guy.
But you know, let me
Trusy tell
you. It's always the ugly girls who come saying X. Because these are the girls who come. Mara kona sujui, wananuka jasho, nipo piercing, ajui kuvaa nguo vizuri.
Uje yuwen.
Alafu, kia, asubui kwanza.
Real, lakini kunuka jasho asubui ni weird. Like, si umetoka kwa nyumba saa hii.
Asubui, welcome.
Umetoka kwa nyumba saa hii.
Kusikia, kusikia kajasho at around 3-4, unakonga like amemada siku.
Yeah, like umtu amekua on tangu asubui.
Asubui. Niwai panda mat 6 a.m. Niga unanuka jasho umetoka wapi na tunenda.
Ndiyo tunaenda.
Ndiyo tunaenda tao.
Hapana.
Ah, mimi naona mna judge Ashley. Kaa alikuwa mboka usiku, guys. Labda alishikwa na wale wasio kupeleka
usiku. Okay, sawa. Ni sawa. Maybe kuna wale wa mboka
kwa basi. Kuna wenye by the way unaenda.
Lakini unakuja daru. Sema sasa daru ya simuata basi.
Sawa, Euclid.
Kama mzee ako mboka, unamuona, you know, anakaa mzee alikuwa.
Ni kama story za
mbona unaweza jua
umetoka mboka.
Labda Mateo ilitekwa nyara kupeleka mjengo usiku.
Sasa utajua tu, utaona vile amechoka.
Oh, by the way atakaka mtu analalamika. Hadi Yeah. Ana kujivika ndogo. Usikie umetushika utawala.
Ana yasuri ni mada.
Yasuri kwa
juu. Atasa ni yeye anamwambia ketini chini. Eh, mnajua sasa tunaibiwa. Eh, mara tunapeleka
umali. Wale wakutoka walipeleka mjei.
Eh, cheke story.
Madema kaambia piki uji.
Eh. Alafu sijui made wagani wakaambia nyinyi mtarishe chapo.
Eh.
Na wengine kagideri.
Eh, buda.
Ama mukimo.
So je shida ya kuwa wanaume hapo, utabeba bricks.
Walibeba, walisukuma hiyo kitu. Lakini si walipewa uji wakaingia kwa gari wakarudishwa.
Eh, atis mmelishwa.
Walirudishwa mali walichukuliwa.
Unajua ile problem walisaidia watu wengine hapo, juu wengine
walikuwa wanalala njaa. Kwani imekomu mrudishie nguo yake ndani?
Wajenga hivi na plan ya dem sija nalalamika na msee ati wana break up alafu anamwambia I want my boxer back.
Ilikuwa ya Aleko.
Sijadili ilikuwa.
Alafu huyo msee anamuuliza, yani uliiba boxer ndio unilete? Eh, na naitaka.
Eh, this is kapatanisho. Hizi vitu like hizi hadi sisi kizangi yote lakini hizi segments wanakanga sawa ki advertise. Ati si urudi kwa watoto wasijui wanataka kurudi. Mimi wewe leta nguo yangu ya ndani alafu uende. Unashangaa what you really want to know what to please.
Wewe watu mmekuwa na madem. Mbona uache boxer kwa dem?
Chili botellas. So.
Umeona vile haga inatokea anga kivaa boxer yako. Kiki ganga ikiingia swallow hivi.
Jesus. Unamnunulia yake?
Hapana. Hapana.
Mwache yako.
Ni tapia ni trademark. Ni trademark.
Trademark kitu gani?
Just in case another organism.
Unadhani atajali?
No.
Mimi niende hapo nione hili box ya shilibo na jojo ya shilibo. Unadhani atajali?
Kuna jojo ya shilibo. Kuna jojo ya shilibo.
Do you know? Do you
know? Oh, understandable. Understandable.
Si una box, so how do you know?
Na si lazima ikue wewe kwe. Eh, nini wewe?
Simonda kuna catalog.
Eh, amewa Max.
Si, lakini shwadi mbo wachi box yako kwa demu.
Asi, ufai kwa cha kwa demu.
Like you.
Yena fa kusema, I want to wait.
This nwa yako. Not my boxers. Uh-uh. Ili private
thing. Upati zisi kwa mekula boilo.
Na struggle kupata size yake.
Ana pepita tu box yako.
Wacha. Eh, high feet.
Unajua mina asi ndumu kiva box yako. Inakutosha fiti nini. Dema kivono jina cha space. Boxi na peperusha utopo na.
Ana. Kwa saa, tuto yu ataka box yako mevasi kumzima. Rume straight hugger. Alafu.
Straight hugger ewe.
Asi ataka box yako. Tapigana. Kwa kuna aibu yangu.
Oh my goodness.
Zilakini ai. Iyo pia ni ik.
Simna mark to territory.
Vile ma na maboksa yako ni ik.
Eh, ni mbutu by the way.
Ati kumark territory.
Sisi mota. Ni kama vile dema naacha toothbrush kumark territory.
Mungina okay, analena wedes.
Ati dema naacha nini?
Toothbrush kumark territory. Mungina analena
wedes. Kuna vile nye wakiacha. Mi dema wakiacha. Tuseme ya kuze kwako. Ate vituka bra. Iyo ni sawa. Bra simbaya.
Toothbrush isn't the case
brain shanga twice a year wewe cheza
ni sawa mimi si black
ile ya black
mimi si vai
kwanza after coach
wewe ukweli uivai unakaa tu ni accessories
ni hapo tu trophy case hapo
hiyo kitu ni bamba dem kwanza vitu zake kwako
ni case
especially
unanikumbusha mimi ati wewe nzambua niko na dena na mwambia anavanga nikipika baji hasa.
Oh my.
Ati walipata brand anamwambia anavanga nikisikiza bahati.
Lakini majama niko na idea. Mhm. Yeah, thing tunasema tu off air juu. Taribu sana.
Ama useme tu alafu baada ya di adimu.
Hapana. Hapa imagine niliona ngajama fulani. Mhm. Idea. Niliona jama fulani hapo like kwa nyumba yake alikuwa na kind of a trophy case ya all bra sizes. Ameziweka hapo from the smallest to the largest. Alafu sasa zimepangwa hivi ndio aone namba.
Wewe jona you didn't see Drake's post?
Yeah. Sasa unaona kaya Drake. Kitu kaya hiyo iko kwenye bako.
There's a whole room of bras zimewekwa tu.
Yaani unaboeka hivi unasema hey, ime miss kwa na majegi. Inatoa hapo kwa room unafungua hivi.
Makes me wonder.
Hey. Okay, this is why you try YouTube. Misi na hiyo room ya kuwaste. Utrading kumunaishi kwa bedsito na taa kweka.
Taka kweka trophy case ya
mda. Kweka trophy case kwa bro, kwa jikoni.
Unaishika, unachukua mbojo, unaishikilia na yosufuria.
Bas.
Merify idea, mariko smart.
It's the fact that anaifikiria.
Inaka kumake sense, ukibambo usi kuna biba, unashikilia na yosufuria isi kuchuame.
Na kwanza iko na layers so how utachomeka at any one point.
Yeah.
Si mwata sasa ndio kutafuta.
Yote ni yani eh mnajua tu vile mnaweza cheat vizuri.
Nilijua tukuna very many ways.
Nilijua heaven na ingia soul.
Fine, let me tell you a story.
This is a personal story, eh?
A personal story. It's actually it's something I read. It's a confession. This guy is he could cheat, it's revenge. This guy he had like a really good family going. He had a really good thing going on. So his wife had some kind of any kind of bambika na jamaa flani hapo workplace. So akambia jamaa wake nataka hall pass. You know what a hall pass is? Yani one time to smash someone else. So I'm saying, I insist, Z, Starkey. This girl was like, you know what? I'm not okay. Just let me do it. This girl was like, you know what? You want to do it? You do it, but I'll show you. The girl was like, yeah, fine. The girl went, did the whole thing. Kumbani, this guy wasn't even that attractive. Yani alikuwa anataka tu mtu anakaa. Ndio alikuwa mrefu. So, this guy started planning.
Please get young with Kevin Bass or Mbovu. Chako ni chafu.
So, this guy started planning.
Guy.
This guy started planning.
Half time.
This guy started planning. So, he went to, he did some research about nicotine patches and everything. Alianza kuweka, no, kidos. Anaka velo hapa. Hapa in between your, nini.
Muscles
hapo hiyo joint
hapo joint ya elbow hapo side ya juu
una complicate life
eh sasa he did that every day for 4 months so this girl became addicted to sleeping next to this guy would make lala place singine akuo she's restless
so she was addicted to nicotine on the guy
so yeah. Now so okay. you think it's the guy but it's the nicotine so after that this guy went to phase 2 akaanza kulisha them calories yani
history uli check nini TikTok bus. Yeah. Oh my god.
And that's just a real story. This guy actually came out
and talked to a story bus.
So just spoil him too.
Yeah, so they interrupt.
So this guy, after kufanya hivyo, I showed them, this girl added like an extra like 40 kgs in under 6 months again.
40?
Yes.
Na hata siwezi ongeza kilo mbili.
Si wendo cheat mtu wone.
So after that, this girl became obese. She didn't look the part. Yani alikuwa na
like umeso ile part like aliongeza like calorie intake yao wote ni vile saa yake akinini anapiga gym. Yeah.
So eventually this guy looked good. Mm. He was buffed up. Alikuwa na kaltu poa. And then this girl akaanza anakatu kutua hapo.
Tumejiachilia.
This guy after all that he left. Like he just left. No, it's the guy
aliacha mposition na marafiki zake na wazazi wake.
Akamwachisha job.
Akamwacha job je.
And funny now Adi said he got TikTok. It's actually a real real story.
Ni mtu alikuwa out.
It's actually on YouTube.
He's scared TikTok me.
It's actually this guy actually said he talked on YouTube. Like, I was actually got scared of that guy.
Yeah, uli watch.
Mimi ni scared
LG.
Yeah.
Hey.
Man.
No dem save la naka. She just looks she's drugs imemkula. Design ile. Hey.
Adi wao watufanyanga nini?
Okay, so actually said really said na iwe funzo.
Eh.
Na iwe funzo koko na kwa wengine.
Kwa wengine
hata. But it's a fact that there's like more than one story ya hiyo. Juu hata nyingine nilikuwa nimesikia ilikuwa this guy mixed like cocaine ndani ya ilikuwa nini? Si mnajua hizi vitu za wazungu za kulambalamba machakula off each other.
Mm.
So well, this story, this guy mixed like coke and inside yogurt, not coke soda, cocaine, and then he put it on his mudax, and then he told the babe to lick it off. Sindio?
But wait, no, let me tell you guys, word of advice, Pablo that thing makes your teeth numb.
Huh?
Coke makes your teeth numb. I won't lie to me, I've tried most drugs. I won't lie. I've tried a lot of drugs.
You're not too much.
So I'll just tell you.
Who will save the drugs from the youth?
That thing makes your teeth numb. You just become... You just feeling your... Rugby players when you're feeling. You become say tackle. You become say tundi.
So you can come a big one coffee.
So listen to you.
So that feeling. So imagine that feeling for like 2 hours non-stop. That feeling.
So I knew as it was key shit lakini yako hapo na
kufanya. Then now ni ile feeling sasa. Then
I feel like hatari.
You feel like you're high. You feel like you're crossfit. You know if that combination. This feel like this feel ah, it's bad.
So sasa. Si
you clearly tuli sema unajua na DCI flani.
We
ni sawa. Hii episode lazima iende.
So sasa. Si sasa walikuwa alikuwa mezee yo kucheza na food. Sasa akamfanyisha hivyo enough times. Sasa si kasijana kakashindwa kumwacha. Ye kanajua kako digmatized kumbe it's the cocaine.
You know what? I have an idea guys.
Leni
I way you
so fanya
na watu.
Mimi na you
can. Chacho ana last one is easy. Na msirudie.
Si ndiambia nyika zetu liko kucheza FIFA. Sasa chat, nyinyi ni sawa.
So mko tu careful. People are coming up with ideas.
Shilibo huyu out. Mabia huko ana chance hadi. Si moto umejaribia dumedu.
Sasa mimi nimedu. Wewe fani, wewe nyamaza wewe.
Tenda na ngoja hapo jiji yake.
Tenda mefurahia hata haja notisiwa.
Hivyo ndio vile Mungu pia atakuignore. Wote watakuignore uko hapo tu.
People are evil. Uko tu
hapo tu. Uko tu hapo tu.
Napatia maji uko chini.
Una doko huko na
huko. Uko hapo na uko hapo.
Wanasema ngaje history yote ikishaisha. Ah, inafanyika nini?
Sinachomeka.
Nakuwa drop house. Bas.
Inakuwa futa.
Ah, inakuwa drop house mtu yangu. Mbinguni tukikula asali na maziwa, chini wasa wako rave mbaya. Wasa wa shetani tho.
For like some 7 years.
See, the earth, you remind me of something I saw. This politician, he died.
Mgani?
it's a story.
Eh.
This politician died, and he used to go to heaven.
Eh.
But now he met St. Paul at the gate. Akamwambia, before you enter heaven, you have to choose whether you're going to hell or heaven. This guy's like, but I don't want to go to heaven. Paul is like, nah, it's rules. You have to see both of them first. So the guy goes to heaven. He's seeing guys are just praying, jumping up, eating.
Praise and worship.
Praise and worship.
Lamba, asali,
the gates are made of gold and everything. So this guy was like, oh. So now he goes to hell. When he goes to hell, he sees a 7-star hotel. Devil is drinking a martini. Yani, a good hotel, good rooms. This girl's picked up in like top-notch McLaren and everything. He had a convoy, akacheza golf.
Si mnasemanga hizi vitu tunazipatanga kwa dunia pekee.
Si dunia ni hell. Si dunia ni ya shetani.
Si ndio.
Then the guy had all the things he wanted to do with women. He did all his fantasies he wanted.
Kile mtu ni birthday yake bwana.
Everything he wanted. Then he slept over in hell.
Lakini mimi mwenyewe niangalia akienda tu.
So he went after that he went back up. Paul asked him, okay, Nataka. You've seen both. What do you want? The guy was like, I want to go to heaven, but hell is more promising. So let me just go to hell. I know it sounds off, but let me just, yo.
DCI. Oh, you guys love the most drugs.
No, 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 no.
So this guy was like, you know what, let me just go to hell. Let me just go to hell, because it's more of a promising, oh? Like future. The guy goes to hell. He sees totally different. He sees lava, he sees guys crying, guys are being burned, guys are in cages. Jamada na pepetwa. Then now, the guy was like, yo. And the devil, same suit, drinking the same martini. The guy was like, yo, see, jana kulikuwa na hoteli, leo kumendaje.
Tumefunga.
The devil was like, it was simple. I was campaigning. And we voted. Now live with the consequences.
Just like the politician did.
Wali mama zapa ni wapi?
Sasi angesema tu I'm not boarding. Angesema tu no.
This hell will be disbanded and everyone would have just said no.
Angesema tu no. Aki watu wa joangi imambo. Kata tu.
Say no.
Hey. Ati uko court judge anakuambia sentence. Unasema nimekata.
No.
Judge ako like wow.
The sentence to life imprisonment.
No. No.
Kwa
prison
nini, kama umetoka.
Si unakupenga chance ya kuongea, weka nini, defendant. Unasema, najua umen sentence to life, but...
Nimekata.
Nimekata. Amu nato, uno reverse. Bas.
Wait, uliona video, this female politician. Jua likuwa menda, likuwa office, yama ilikuwa court. Zia, ikuwa female politician, likuwa female magistrate.
Ni wao utuwa kesi.
Yeah.
Adi mijini menipotea.
You just don't need difference hizo vitu nyingi. So, yes, ana deal na law. Alikuwa atolewa kwa like office yake forcefully. Akaanza kureview kama review kid the name of Jesus. Akisema marobo loko soko. The funny part is, alikuwa meazani kuomba. Naenda kuna makosa. Kwa review kwa watu.
Makosa gani?
Kishiko
wazi kwenye polisi. Tata kuzileza, oh man.
They trick you.
Ofisa ukinishika au tena mbinguni. Okay, wewe enda tu. Wewe oops, nimeharibu. Mimi nataka kwenda mbinguni.
Si nikai hii nini ati muizi anakuambia hanza unamwambia if you shoot me a dick small. Si ile kata tu. Unaitikiaje? Ati dokia nakwambia ati ati you have cancer, you have 5 years left to live. No.
I have 50.
Bas, kata tu.
Jamana kwambia you have 5 minutes to live, ingia planks. That's the longest life you'll ever live.
What? I gonna point.
No man. That dude jaribu kimbia kimbia mali auto ifika.
Unasema ni simple moral of today, just say no. Yeah. Say no. Shilibo dema na kuacha no.
Unaenda wapi?
Unaenda wapi?
Unaenda wapi?
Unaenda wapi? By the way,
together forever.
Boss.
In kaburi hole.
Eh. Yeah.
Simple.
Ile TikTok sound relax.
Just care kwa tutaka rudi.
Oh. Ati aturudi.
Utaisikia kwa 74.
Before I release episode 250.
Hey. I know smarto unakutana week at most. Hai ba.
Unajua uzuri ni usifai kitu hata lisa atataka.
Si uongo.
Mimi nasema tuende kwa tumchape. Hakio tu mechil. Natokia tu unless aseme?
No.
No. Eh.
It's you give me
weekend ndio ambe niko huko kumbe niko kule.
Tukwambia stay there.
Lenny you're real. Yes. Wewe in real life is Peter Griffin. Yaani real life.
Real.
What's my TikTok username? Peter Pumpkin Eater. Do yo. Simo. Ladies man.
Beriberi mastale ni.
Ati beriberi.
Big chest.
Andrew Kibe mwenyewe.
Ndio.
Puny.
Puny. Anyways. What I can say is wachana na maneno ya wanawake.
Amen.
Live your life, yes. Because they're living theirs.
Yes.
Wait, shit. Yeah, so enjoy your week. Ama?
Just like I'm convinced.
I'm convinced.
Live it up, Amba. Hey, walai real. Kuda wiki meanza na sina do.
Adi about adi unaenda kuwa broke unasema no. Boss. Unasema nini? No. Exactly.
The cause of grand theft.
Sabe utasema hivyo, Sam will tell everyone. Everyone.
No. No.
Na utaona maisha yake itaanza ku prosper, baada anaanza kunona nona.
Yeah.
Eh.
It's more than
that. Eh? Unaona ngozi ianze ku glow, just say no. Yeah. Eh. Sawa. Euclid parting shots.
From my end in a match. Yeah, like connect to that camp.
Ata yo tu bob.
Ati tu bob.
But in by kale akwekwa na recording ningere yo game ya Kenya South Sudan ndio.
Mwanatu wazuri tu akiruka kwa
uwanja. Imagine situation manzi.
Unajua kivile anahitaji.
Question.
We are losing 4-0 down. Tuko 4-0 down, we are losing dakika 78. Olunga na kamse chobo tunashangilia stadium.
Lakini me have a question. The way
Ejanza ndinanza.
The way Sudanese all have the same name. So wanda kunyambia wakiingia kwa lineup. Number 1 inakuanga 11. Emmanuel kila mtu mpaka ile
msaud deng 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 deng
kwanza hiyo specifically
deng lik deng deng opar deng
butch dot
butch dot deng mtonga deng wote
ni
sasa u class tulikuwa na msudi fulani and alikuwa yuto William Wall Maror. William Wall Maualama. Azizi Maror. William Wall Maror.
Rar.
Aya.
You kid anaongea.
Eh, nilikuwa narudia ile rule yangu. Mimi niliwaambia rule number 58. Don't talk to girls.
Asa zeyo ndiyo theme leo.
Bebe.
Unaona shilibu talk to a girl, no, unaona sasa.
Aliambiwa no.
No, niliambiwa I'll be right back.
At least say shilibu anajua. Ndio wafanye makosa apite mbele. Shilibu anamwambia you, no. Yeah. Bas, my boy is back in the game. No. My boy is back in the game.
Yeah, mimi ni mada.
Kari andusi ni ya gil gil gil.
Parting shot yangu ni musome mufanye nini nyingine? Uongo. Okay. Musome na muvae smart na msave pesa.
Mawia, mawia, mawia. Mawia.
Bye.
No. Ah, mimi sina mengi leo. As usual, mtu tumesema hiyo mwisho tu.
No.
Exactly. No. She gets my rule.
No.
No.
Hiyo amesema you can talk to you?
No. Umesema hiyo yako ni rule number
58.
Yangu ni rule number 59. Ongeza hapo mbele.
59.
Eh?
Yangu ya kwanza.
No.
No.
Nice, yeah. Nice. Oh,
lakini guys mkumke kujibamba semester na msome. Guy msome. Ui, aki zimoni semester na nishtua.
Hii imekuja na ubaya.
Imeingia dungu.
By the way.
Hii si ati nini? Hii imekuja na ubaya.
Iko na unit 8.
Imekujia si mota vile anaendeanga tu watu kwa game. Ku. Di ajali kwa familia. Labda mtu ni baba ya mtu. Si mota anishi tu na mama yake vizuri anapenda na gonga tu mtu.
Kama
na simu wewe ni juja mzema kosa yako ni moja. Hebu mwambie Euclid.
No.
No.
Mwambie simu wote no.
No.
Nice.
You're really now everywhere. Except kwa mzazi ukisema no ulio mimi usinitafute mali. Wewe mimi sijakwambia kitu gani? Disclaimer.
Pack your bags.
No.
Simple. As visiting Shilibwa in Nairobi hospital. Mguime suspendiwa.
What happened? I said no.
Like
eh lakini mwanzo tabii nimeanza itabii nimetafuta zile jokes zangu man. Wasa waja check in a while. Simwata, take it away, take it away. Na wambie social zetu. Boy, that's not one. Wambie social zetu pretty mad. Acha teda funga.
Okay, so. I'm ready to say no.
Sir, na wataka wambia msome, ama tu simwata kafunga.
Hiyo tu.
Msome by the way, that's
all. Unaona semester inaanza na tunasoma, sisi watu wa UMT.
Tumeangalia sherehe tukasema no.
Tukasema no.
By the way, you watu shule wanafaa kuambia ati yo sijui ati ni kuchindu wa China AIDS. Just say no.
Say no.
Say no. By the way, just to initiate campaign.
Man.
Mtu anakujia ati anataka tell children.
Yeah.
Learn to say no.
Yes. Even to your parents.
Simple. Wewe. Say no to drugs.
I say no to everything.
Yes.
Nice filter.
Ishi tenyo. What was the campaign?
Oh.
You see, people are lali. Yeah. People are catching on. Mina kumbikitu tuki monetize. Kuisha, unaacha shule.
Trademark ya UMT. No.
Bas, ndo iyo.
Yeah. It's cool. In the merchandise ones.
So, guys. No. We've happily come to the end. Happily, sadly. Yenyo tafikiria.
Sadly, nime miss Tige. And I mean it.
Sadly, hajakumiss.
Damn.
You.
Tige, prove them wrong. Atasikia hii. Prove them wrong, my guy. Na ufike mwisho, eh, umbwa.
So, guys, tunafika tamati. Yes, we have a tamati. You call me Lodi. We call that niko wrong. Yeah. I'm never wrong.
No.
Words of wisdom. The sins of Solomon are not the sins of David.
Real.
Nigga, what?
What?
No.
The sins of Solomon are not the sins of David. Tafakari ya babu.
Anyway ni babu kweli.
Clap, clap, yeah. Clap.
And with that, see you next time. Tufuate pale mtandao.
Hide your girls.
Instagram, the UMT podcast. Twitter tuko. X, saini X, sindio?
I Twitter tuko.
Yeah, tuko tuna ma X.
Kola Nikita.
Oops. Getting here TikTok. TikTok UMT ni moja tu. Tayona hapo. Trademark name.
Telegram friends.
Gani tena yenye tuko? Unaweza follow Leni.
Fuata Leni kwa.
Usimfuate Uziku. Haezi kimbia. Oh, anaweza kimbia. This nigga can run. Yeah. Hey. Usain Bolt manono. Like ma no no bila nasema no no sana. Yeah. See you guys next time, next episode.
Bye.
Bye. Bye.